Zé vai.
Nakosa cha kusema nikikusikia, sauti yako inanita, mimi tazimia. Ningekujua mapema tu mara mia, oh mapenzi haya. Hisia zinanizidi nikikuona, macho yako yananiita njonjo. Na pia siku yako nalipokuona, oh mapenzi, mapenzi, baby no one.
No gain, no gain, no gain.
Hisia,
no gain, no gain.
Ninogeshe,
ninogeshe, ninogeshe, ninogeshe, ninogeshe, ninogeshe,
ninogeshe, ninogeshe. Moyo wangu haujiwezi nikikuona, nyota na mbala mwezi zinatuona. Unanipa galawama tukitazamana, unataka chapachama, sambusa za nyama. Hisia zinanizidi nikikuona, macho yako yananiita njonjo. Na pia siku yako nalipokuona, moyo wangu hey yeah. Hisia
condition.